Le Take 5 isikhokelo sokuphumla esikhokelwe ngu-Earth Child Project. Ezi zizixhobo onokuzisebenzisa kwigumbi lokufundela okanye nabantwana ekhaya. Zenzelwe abantwana abaphakathi kweminyaka u-6 ukuya ku-12. Kodwa iyakwazi ukusetyenziswa lulutsha kunye nabantu abadala. Ezi ndlela zokuphumza umzimba zenzelwe ukunceda abantwana banqumame, baphumle kwaye bazise ukuzola noxolo ngakumbi kubomi babo bemihla ngemihla. Phambi kokuba usebenzise amashicilelo ethu, nazi izikhokelo ezilula onokuzisebenzisa. Kubalulekile ukuba wenze oku kuzilolonga kwindawo apho ungazuphazamiseka khona kwaye indawo ezolileyo. Abantwana bangahlala phantsi okanye esitulweni, kubekho nje isithuba phakathi kwabo kwaye bakhululeke. Njengokuba kuzodingeka behleli phantsi bathi cwaka okwemizuzwana embalwa, ungaqala ngokubenza bolule imizimba. Okanye bashukumise amalungu onke benze imizimba ikhululeke. Kungcono ukudlala olu shicilelo kwisithethi. Uqale ngokuqonda ukuba wonke umntu osegumbini okanye ozothabatha inxaxheba ukuba uyasiva na. Xa usazisa olu lolongo, sebenzisa ilizwi elizolileyo nelithambileyo. Kwabanye abantwana, kunganzima ukuba bahlale bezolile okanye bevale amehlo wabo. Oko kulungile. Kuya kubalula ukuba xa usazisa olu lolongo sebenzisa ilizwi elizolileyo nelithambileyo. Kwabanye abantwana kunganzima ukuba bahlale bezolile okanye bevale amehlo abo. Oko kulungile. Kuya kuba lula kubo njengokuba ixesha liyalihamba. Abantwana akumelwanga bohlwaye ngokungenzi ngokuchanekileyo. Mabanganyanzelwa kokwanokuthatha inxaxheba ukuba abantwana abaziva befuna. Xa ushicilelo lugqityiwe, linda nje imizuzu embalwa. Ungabavumela bahlale bethe cwaka kwaye ubajonge nangendlela abangayo nabaziva ngayo. Ungabi nexhala ukuba abanye abantwana badinga ixesha phambi kokuba bavule amehlo. Akulunganga ukumshukumisa umntwana okanye uthethele phezulu ukhwaze njengenjongo zokuba avule amehlo. Vele nje uphinda-phinde ukuchaza ukuba olu lolongo luphelile. Xa bezinzile abantwana, wamkelekile ukubabuza imibuzo elula. Ukuva ukuba apho bakhoyo ngalo mzuzu baziva njani na? Bazive njani ngexesha lololongo? Baziva njani ngoku begqibile ulolongo? Yeyiphi indawo abayithandileyo? Ungabachazela ke ngoku ukuba iseshini ye-Earth Child Take 5 iphelile eyanamhlanje. La mashicilelo angakwazi ukusetyenziswa ngumntu ngamnye okanye kwisimo seqela. Baya kufumana eyona nzuzo inkulu xa inokusetyenziswa njengesiqhelo semihla ngemihla kwaye yindlela entle yokuqala imini. Siyathemba ukuba wena nabantwana nizazonwabela ezi guided relaxations zika Earth Child. Siyabulela ngokuthabatha kwenu inxaxheba ku-Take 5 with Earth Child Project.